Shostia, wakisim, washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nanasim, mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena.
Nilisikia siku hizi madogo wanarapu, nikajiuliza wanarapu nini? Niko ulingoni waloomba pambano, mbona siwaoni najiona mimi? Mimi nikishuti uwaga ni moto mtani, ngoma zangu noma. Mimi ndo rapa bora kutoka Kigoma, na inifata baba levo nyuma. Nivyorudi bongo wa Mbeya wakaja wakaniuliza utabato na nani? Nilichowajibu hizo misi naga waulize mitaa mnaza ni nani? OGOP fake rappers mina tia X. Neza kurapu ni kila karanga, umziki kwangu mimo pesi.
Wakisema washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nanasema mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu
pati tena. Yeah, wana data na burst, data na flows, data na fame. Wana ngangana tuna kufanya mziki wapate madame. Nikitoa mkwaju jua utasambaa kila sehemu. Wanasemaga na tema macheche na moto ni lit sana fire flames. Lit sana fire frames, yeah. Sina muda waku west, yeah. Plans nyingi money haste, yeah. Kila muda tunatafta pesa wendelea kubus chest, yeah. Wezako tumecha kuchapa watoto wa mjini ya nini mastress, yeah. Frumzi zao ndogo sana taku kutempea na jua ofiti rest. Wanakubari ila na jua watakata, watakata. Watoto kishua na jua balala toto kita. Maneno tumambiwa wanadamu hilo wezi kata. Tukotimbio onde juo bela, tunapoputisha tunajikata.
Shia, wakisema washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nanasema mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika, watu pati tena, watu pati tena.
Yo, Nuru, what's up?
Nuru, what's up?
Lunya,
Lunya,
Suma,
Suma,
Nazaleti,
Nazaleti, Nazaleti.
Ho, Meko,
Meko,
Meko. Yo, Pacha, what's up?
Another one,
another one.